DutchingSafi.com. Yo, Cizo Macready.
Hey, Lamazan.
Lamazan.
Hey, Lamazan.
Lamazan.
Zeze do na vonga wewe baje yako na kula Ataibu uwani la mazani unapita na chula Umebadili jina, ulitaki jina la dura Kisikia wanakurusha wendo wakwaza kwenye msafala
Unaleta udebwedo, kazi kufata mikumbo Kufunga ufungi eti nina vidonda vya tumbo Kwele kustulu na uchezesha mkono drafti Mala tambi, mala magimbi kwenye kazi unafisa chapati
Hehehe la mazani
Lamazan.
Kweli mi nafunga ila wa time na kazia
Oya we, mbwaja ukolofi Kama kweli unafunga sambo na unakula mosi
Taratibu, mwe utastua madui Leo na kila tiba cha kusturu kwa masuni
Hehehe Lamazan
Lamazan
Hehehe Lamazan
Lamazan
Hehehe Lamazan
Lamazan
Hehehe Lamazan
Lamazan
Nakubali sana shehe wangu, shante Mwehu Aliyepiga biti hili Anita Kansizo Chacho kamie
Soundmox B7 Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DutchingSafi.com.